Turn the waka waka, turn the waka waka. Turn the waka waka, turn the waka waka.
Mawazo ya pasua, navunja kuni kwa ugogo. Ahe, nakata mkia, napigia goti na usongo. Na wehe, shepuka mpira, unadunda dunda kitandani. Na umuka kamila, kitandani sina usani. Labda, kifo kitu tenganishe, mbele kwa mbele. Ibada, kwetu sisi ndo mishe. Halelele, wanaokutamani baby ndo basi tena. Mwendo wambuni we unawatema. Sale sale ye, mawa tufanane ye. Atwende tukapane ye, mina wetu jichane ye. Sale sale ye, mawa tufanane ye. Atwende tukapane ye, mina wetu jichane ye.
Tuna waka waka.
Today.
Tuna waka waka. Tuna waka waka.
Today.
Tupendane. Tupendane.
Today.
Tupendane. Nene.
Akwanza kiburi toka enzi sinaga, apigwe mbuzi arudie tena. Akiuno tako mchuzi na kunyoga adedede. Nikikata roho itabaki historia, kama maji kwenye ndo baridi barafu maramia. Tutoke tubebe kapoche, kadayana nivute. Nikichafuka nifute, napenda kamwanya. Yani jinsi unavyocheka cheka we, mavazi yako gharama. Yani jinsi unavyodeka deka we. Sare sare hey, maua tufanane hey. Hatwende tukapale hey, mina we tujichane hey. Sare sare hey, maua tufanane hey. Hatwende tukapale hey, mina we tujichane hey.
Today
tuna waka waka, tuna waka waka.
Today
tuna waka waka, tuna waka waka.
Today.